kachule Bantweo nasumi na mumukulu Ganyalanda alangufwa Ganyalanda fila chitika Nabamwanda nshiva lishiva Bantu amaka yaba mululimi Lande fisoma kubumi vove Elio seseme na kumafupa Aya uma yake mishua Ubunoshi nipakanua Ubuchushi na bochi mochile Efyo asosa, efyo kaba Desa na opa kupange chalo Awo mfishe shiviri akwe Atile na kube Mune sankanye shiwine chevo Elio yoka chimfia Yose upitambo Bantu chiwa na ova mchimfishe Kumulopa na kumunte we shiwi Hey shiwi Hey chomune Lande fisuma kubumi vove Elio seseme na kumafupa Aya uma yake mishua Ubunoshi nipakanua Ubuchushi na bochi mochile Efyo asosa, efyo kaba Chile, if you are so sad, if you're covered.